On the beat.
Yeah, yeah. Nilikuwa kwako fast, nikaringa nika walk scriptures kila base, nikalenga leo hapa nimeni.
Thank you, God.